Yowe tie for Ojim Renegru na nyame esiesie Bishop Movie Sopoku Ajimai de asem sronko ebrae ni fro bi ka chane se asem na atumi wo mu ne ba yenko fa nyame asem
na se e hwedia ye nsua ya ye ni nkugoda rade ba ma ye di nkunim da bon fo be si hye na so enye adwuma obekoso aboa ye ama ye di nkunim ye ni kan hye
Psalm
27
That's what I say.
The Radin in the
high
and in Quanji.
Why
not me so? Or say a Radin in the high and in Quanji. And I say a name in Quanji. Why and I own Surono? Men ya Sa Ukuno, sa Wafo, sa Papa, sa Mamio, sa Babio, and no high. Yankopo no high. I don't know the high my eh. I don't know what GM quack. A yet dear or bemwana yeji. And into your said Danny Danina. Said your yum to foy Cassiano, Yansu ya di Shayano, Naya din Nante, and was a radine bet me, Abuay. And in yan no maybe a more and our hopopo. A more cramp on Nibus Miniti area cry. On Pesso Fanny Denchi. Or so why a nim now hopopo. Then you shen your maybe. Nam ma, I chess, and your maybe and cossed the any circle, who yan coupon was soon. Na jinidi se bibi enye no yona enu nti na nyoma bi e kwosu bia no ma enye osere kra entumi nwie wo entumi mfa wo nko awrade obagye wo afri mu obagye wo o se time a omutiti Yesu Kristo no de no omuye no na ayem se Judas na mse na ye na dwene se minimo awrade senti safa cheme ebe se na ye na dwene se okoton Yesu wi a Yesu bagye no ho afri nko fo ne nsem enti wa disika no wafa But no nya ni ye. Enti obejina ho ohun se ade ne kosa na begu ni papa no so no na wadi mika na okonkofo no. Ose monji mu fo me nipa ni mu gya endi fo. Ah me ma ba beji musika no. Monji musika. Monji musika. Me no me ho moje endi fo na me ma beto amam. Omse wo ye fa ho be. Ye fa ho. Otu sika no go omususu se om diska no koto asase. Ama Obia oni baby ya obu aye de sie no abrante nu nu no ho enti sa na se no ma bi su koswa se firi wa o se firi abaifu o se firi ni pa bi a o showa o koswa ye ne ya o pese o bre wase o ewrade ma ne nka ho a o sha o tu sikan gwe no koye de o koshe ne ho akomfo enti so obi tena se no so obedi obwane a mensuro men huri nyina obi nkoma no ni nkunim ewrade ne be ko ama wo na wadi nkunim ama wo And into a sea, or no near real tough war. Or no bet me a jew. Every be a free asiano. Send a young home. Say a cotton near the bravo. Say a chitra to a saw and need your power in your bidder. A dear be a body a yaka as a woe. Or be anybody crow when in Jumno. A young coupon or tiasse. Or tiasse. She said, Judas, a quay, now no no. San will be so better children, a rade a money ninkunim da. Eti ehwe biibi a ekɔ so na hwe wo nyankopɔn no a ofri tete te sɛ de ɔte na ɔtesa nneɔma ɔtesa nneɔma ohwia ayi Isaiah 40 verse 23 ukofia akan ɔse ɔma de ɔno fa ne ho sɛ ɔyɛ obi no ɔma ne nipa ho no ti de ɔno sɛ Judas na de Yesu ko yo so obi na de wako ɔno Awurade bɛme na hu sɛ wayɛ kwa ɔntumi ndi nkunim enti hwe Nejina, say ye dinya, be bea el cosubiano, and for wun qua ye. O papa bea or boa, or beg chill, a free dear woman. O bea ha uncle, o bea mani uncle. It is the old numun and more bonnet for no quiet, so be ye the ope. Be beaten or yes, I dear no. O informa. Now so also men man of quiet, Jina, Jina. A cos rubber form, obedin kunim. Enko fo yi pri kukukukui. O hwe Matthew 27 wa. Matthew 27 15 ekwa. Matthew 27 15 ekwa.
E du no no. O se nada afa hye no mu. Abra no dia o di bia ni ba ko a nko kuku no pe no ma wo.
E wo se afi bia amra do ni jai ne du amfo no ba ko a And call for no penal at the mawam. Aha.
nso ebren na owo edebiani bi a waje din a wo frɛ no baraba
wati ebren mu no mu odeduani bi a waje din kromfo wudifo ofrɛ no baraba obia nim sɛ wei onse to asuma me
enti wo hia ye no pilato sɛ won sɛ hwan na mo pɛ sɛ legyan no mema mo baraba ana yesu a wo frɛ no kristo no na won anim sɛ ni kan nti
na no hini nim sɛ ni tan nti no yi yesu omu yi yesu mai enti wo hɛ da bi sɛ omu question sɛ om bɛ sɛ omu ano ana om bɛ den onja yesu ana onja baraba aha
na oti ntemua agbobia so no ne yere soma ba ne nchen se ma asem bi ma o ne odi patine ne no ntem
ana me ken yo onso mu nyina asore tia yesu ensama hodo a mu ka ye penkofu abedi ntura kire no ato no so enio ma ye di ye ni nyina no na urade wona chi otan na chi din 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 dia kɔso na urade nja wate menye se obeka wano ana se enunti obetwe ho afra urade ho urade yi dia ekɔso no ohene na wo bu aten no oyi ne ho di kire ohene yire o kan sama se wa brɛ wa da yem to asema ye
na menti mamu amani pi adie munne odai
daye munne wa ho papa no ne yire da ye oso daye na che se urade amane hu se papa we ni se ohene no e de ne ho frafra sa moja no enti o smile ma e kɔka kire o hene no sɛ o aguna ma ne woda ye mu awia wei enti mo ma asɛm bia ma ɔne nipa tene ne ne ntɛm e kire sɛ enye bibia obi ye na abɛye bi ɔyɔ hene obu atɛn o mu ka sɛ gyae wei ma ya ana sɛ kum wei a ɔ sɛ ɔta ye kire nanso urade ma ne yiri hu sɛ mo mfa na komandi a kire enti enye de obi ye na wo so ye bi enye de obi ka na wo so ka bi obi bu nipa bi fo no enche se urade so aye dan abunu fo unse mary nipa be kasapa o aya ye kain sana ye kasa ye keke obi a obi asiwasi wa no ba be waro ne hu sa wonyem anio ma nipa be ka kire sa maami we no ana sa baba wa we no enya agro ne kunu no so feri ade o se ne sa ade a obe jai oba no wakukuam esanse na nimu aguase wo dwini sa dwini no de ni be ka fa sister ne ho no se ye den no onyem ne kunu na ayesa na asa de oba be wa no no ono na ayesa na asa wo ba bi foforo nyina no na urade ti enti ne kunu ni ye adwin so be ja no na na urade kasai o ka che ni se men jai no ko fa ne bra wo nchen na ye so be se on fa ne bra ni nchen keke mo onye ne hwe ko pem so be wo o se de onyem ne efri ho nkonkron Nyankopon oyɛ nyansafo onim sɛ ne osiye na ade. Enti aya a mo hwɛ de nipa bɛka na mo ndi akyire. Ade bo ado ano bɛka bɛnya no mi o. Obɛnya asɛm. We Mary, wo bi ɔka bibia ɔno ani Nyankopon tɛm asɛm a. Ɛno enti wo area mu o, wadwuma mu o, wasɔre da mu o, ade bi ayɛ yɛ. Ɛfa nipa bi ho no, mensua. Menya bi. Uduru ɔne saa de ne kɔso a, gyane gye wo kra nkwa. Wonnim sɛ te sɛn ɛma wo ho kwan ɛwɔ nneɛma bi a nipa yɛ sɛ wobɛdi akyire daabi ɔmo nyinaa teatea mu gyae baraba ma yɛ na akum yesu anaa bɔna sɛnnua mu ɛnso na awurade ɛnka ho na awurade nim sɛ ade papa bi na saa papa wei ɛbɛyɛ enti ɔmo adwene ɔmo anya no na ɛnyɛ sɛ awurade ɛpene so aduba bi ɔmo frɛ no daadaafoɔ ɔmo frɛ no daadaafoɔ ɛno nti nneɔma bi wɔ hɔ a nipa ɛyɛ nanso ɛni kwan sɛ ɛba enti mɛnyɛ bi ɛna wo so wonam nneɔma bi mu ɛni kwan sɛ wofam nanso mɛnku ho mɛnto ade pa wowɔ ntwene mɛnka sɛ firi nna korɔ wonsom nyame biom saa nkurɔfoɔ wei ma nhwɛ no mamfa me na ɛnsi fam a nneɔma mu yɛ wɔ awia ha no ɛnyɛ ɔwɔ sɛ memoa mu sɛ mensom yɛ nipa ɔ sɛ mekyerɛ ɔ mo paa enti afei wohyia mu wawan a na wo kanto kwa wan wan uchu wani a waso ni bia ni ho na wo de wanya ni de ope na wo kono na wo dura so de ma no ayo ho kama wo sey ade ma rade nkoma de ekoso na ntu aso sa omunyo mu mfani o omunyo mu mfani da ɛno nti mɛndi akyire na mfom awurade na nto ade pa wɔ ntwene ɛno na ɔdeɛ ɛnwom ne wɔɔka o wɔɔka wo asɛm ɔsɛ awurade ne ne han hwayɛ nim na ne ho mpopo awurade ne wo han ɔno ne ɔboafoɔ ɔno ne ɔbɛyɛ deɛ da wɔko asɛ no ɔbɛyɛ ama wo nti hwayɛ nim na ho mpopo ɔma mu sere wo no ana wɔaserefoɔ no ho ɔmo deɛ ɛnkyɛ ɔmbɛ sɛ ɔm tra se ɛnkyɛ ɔmbɛ sɛ ɔm tra se mɛkasa na yɛ dɛ koraa na nnipa asom asi wasesa se deɛ woobaa na wɔɔka kyerɛ ne mma sɛ yɛnka nkyerɛ wo sɛ ɔni hɔ no bɛduru baabi no na ɔhwɛ wo nhyira a na ne ho wo so ɛnɛ deɛ ɛkɔ so wɔ abrabɔm bia baabi a wowɔ a wotie me bia awurade ngyaa wo ɔbɛsesa nnoɔma ɔbɛyɛ nnoɔma foforɔ ɔbɛsesa wo din o ɛdin na yɛde frɛ wo no deɛ aserefoɔ de sere wo no ɔbɛsesa saa din no ɔbɛyɛ o nipa mmua bi a afei nipa nyinaa hyɛ wa na ɔmo suro wo nyankopɔn a wɔsom no no nti ɛma nneɛma bi ɛnkyew ɛmfiri awurade nkyɛn nipa bebree bɛsɔre nanso awurade ɛngyaa wo ɛna ɔnwomtofoɔ no ka no sɛ hɔ anim ɛna ne ho mpopo paahyɛ o sams no biam sams no to asoma me hwanim na ne ho mpopo ei obi a wate sɛ ɔyɛ bɛyɛfɔ wampo wonim sɛ ɛnokora naanya ne kuro wodidi a ɔbaa na ɔkata sɛ woanhwɛ a na ɔde bɛyɛ agu anhwɛ a na ɔbɛyɛ me ɛbi sɛ nnipa no ɔnyɛ bɛyɛfoɔ o hɛ saa de na nnipa yɛ no ɔho awerɛho o nnipa nam ɔne agu n'anim ase pasaa na nnipa nyinaa ɛhwɛ no ɛka nsɛm so nanso ɛnte saa ɛnɛ ka wakoma to yi deɛ yɛde yɛ o ɛdin a yɛde frɛ o nneɛma bi a yɛka fa ho yɛdin nokorɛ bɛda adi ɔmo kaa sɛ yesu kristo yɛ daadaafoɔ no ɔmo ɔmo kɔwɛn no no ɔmo hu sɛ ɔnyɛ daadaafoɔ afei nnipa na kɔkaa yɛ sɛ yɛma nnipa nkɔwɛn no ɔmo mmom na ma deɛ ɔmo nkɔwɛn no ɔmo ma ɔmo bribe nti nyankopɔn wɔ ntena sɛ nhwɛ adeɛ ma ne ɛnyɛ saa o ɔsesa nneɛma ɔsesa nneɛma ɔmo mpo bɛsɛ sa nneɛma ɔde wobɛgyina baabi a korɔn ɔmo bɛsi ɔmo tiri ase afei ɔmo bɛtwa ɔmo ho na woyɛka no ɛyɛ wo na woka yɛ ɛdeɛ meme ba na woka nneɛma bi awurade afiri aseɛ yɛ no na afei ɔmo afite ase na ɔmo hyeki nti mɛnhwɛ deɛ ɛkɔ so ɛma wo ho mpopo ɔse hwan anim na ne ho mpopo w'aserefoɔ anim aduro ni bi bɛmboro nsɛm bi ɔbaa bɛyifoɔ bi ɛmo ɛho mpopo ɛwɔ obiara anim awurade ne wo nkwa ɛne wo han ɔne ɔbɛtumi aboa wo ɔde wo twa ɔde wo twa ɔde wo kɔ to a so
nipa bɔne a wɔhyɛ ne so na wɔtan ne sɛ ɔretoa me abɛsonsan ne a
wate ɔse nnipa bɔne ni a ɔhyɛ ne so no sɛ ɔba abɛto ahyɛ ne so a ɔwatiri watiri na ɔhwehwe ase wowo nim o wonim ɔmo ntumi mma pida awurade ne ɔmu di ɔngya wo ɔne ɔmu di ɔsɛ ɔwatiri watiri na ɔhwehwe ase nti biribi biara a wosuro wo nam mu ɛyɛ wo sɛ o awieɛ no no awurade asɛm ba wo nkyɛn nnɛ ɔse ɔbɛdu baabi ɔm bɛbrɛ ɔmo nsa bɛgyene ɔm bɛwatiwati ɔm bɛhwehwe ase gye wo nyankopɔn di ɛfiri tete ɛne ɔdi ma ne ma ɔngya wo da ɔbɛkɔ so aboa wo ɔbɛdi ama wo ɔbɛpagya wo ɛwɔ sorosoro wɔn ako tia wo no ɔmo ani bɛwu ɛne nti ne wɔka no ɔse deɛ ɔmo ne buo sɛ ɛboɔ no bɛba ɔno ara ne so deɛ ɔtu amena ɔbɛtɔ no amena mu ɔse deɛ ɔkyekyere no ɛbɛkɔ ne so saa na ɔse deɛ ɔdɔ wo no ɔbɛdɔ no deɛ ɔhyira no wo no ɔbɛhyira no deɛ ɔdome wo no ɔbɛdome no ɛti hu nyankopɔn a wɔresom no ɔnyɛ ɛnɛ nyankopɔn ɔyɛ tete nyankopɔn ɔda ne ho adi abere biara deɛ ɔka biara so nni hɔ a ɔntumi nyɛ deɛ ɔka biara no ɔntumi nyɛ nti deɛ ɔka biara no gye tom ɛfa ho to no so na wobɛhu nneɛma akɛseɛ nneɛma bɛsesa to asom ame
sɛ ɔto me so saa a ɛno
mpo na mɛhotɔ no wate sɛ deɛ ne ɔmo akyi yesu so nsraban no Jai barabamai. Bonasenu, monka, niye bonasenu, obiye kandi ope. Obiye kandi ope. Edu bebi obi tintesu. Edu bebi obi di abapa ina pampem. Edu bebi a ye titi na taadie mu. Ye shen komu na taadie su. Edu bebi a kasa wo, na osu odi nansa, be si aso dan, na odi nansa, ube si aso dan, odi nansa e juri no. Wa, jo wongwa e na ye njiwuni, en sama ke siye ni ebeka, na ansu, nyanku pongo tiasi. Eno nchire se, we papao. Eno nchire sa, koso ne jina. Jina pa, na uwo nyanku pongwa, odo esini ubiya. Ono no obebu wao. Se diye ti biya, onjao. Osisi omu utuwa wa, omu wati wati. Anko omu bejina wa nima kumo nima asimache wa, na kawi. Kobi wakacho sa, hey yes mami. Se mi mema wa yemu nyao ya. Adiye chinye mi yemu yemi ya sa, mi diye nipo denaka mdika krebi neba. Ensu diye ba misunu, mi yemi yemi ya, franepa kutie nyumre. Usum nyankupo wati yasi. Osu omu wati wati, numu shishi yasi. Aha.
Adiye bakuna, mese irani. Ẹnu na mẹ́ṣẹ́ ẹ̀ṣin kan, sẹ́mi na àbẹ́jẹ́ ìnà, mẹ́tìlá ìràdí fi, na máa ṣe ìràdí ẹ̀yìn tí, na máa jẹ lè ṣe wọ̀ násẹ̀
mú. Ọ̀hún, adé ẹ̀hìn án ni o, adé ẹ̀hìn án ni. Díẹ̀ dì kan, ẹ̀bẹ́ ti máa bá sáwọ́ òkò, na sẹ́ wọ́n á tẹ̀lé ìràdí náà sí, na wọ́n á ní nyankunpọ̀ asẹ́m sú a, ẹ̀hìn fa na wọ́n fa. Wọ́n sí ọ̀pẹ sí wọ́n yẹ sáà díẹ̀ ní nkwa náà nyinaa ẹ̀sán sẹ́ yẹ ń yẹ dàbí náà yẹ já dàbí ó ní da ọkọ̀. Wọ́n sí ẹnu ní adé ìhìyàn nọ. Ẹbí ẹsẹ̀ yẹbi sáà ọ̀sẹ̀ sí ẹsẹ̀ díẹ̀ ní ìhìyàn wọn abẹ́kẹ́sẹ̀ mi wọ ntoma táìpù bi mpẹ̀sẹ̀ nkọ́ dúró kírísímàs mọ̀ ẹ̀twẹ́ bi náà sítáì bi mi di apam. Ẹbí sáà ọ̀sẹ̀ díẹ̀ ní ìhìyàn ẹ̀nà ẹ̀kunu ẹ̀nà ẹ̀yẹrẹ ẹ̀nà baako ɛna ehia no so ɔbɛtena awurade fie ne nkwa na nyinaa ɛno ne adeɛ a ɛwɔ sɛ ehia o yɛne nam a yɛrekɔ ba yi o ɛnyɛ awerɛho awerɛho kɛkɛ ɛnyɛ awerɛho kɛkɛ wonni mu da wowɔ hɔ a na abɛto na ɛba ne sa a sɛn na wokɔ no sɛn ɛna wokɔ no nti wei no onim nti ɔsɛ adeɛ baako ne hia nti nyɛ nneɛma bi a wodwendwene ho no afei so yɛ wɔmaake nneɛma bɛyɛ sɛ 6 anaa 10 wopɛ sɛ afe no nko awieɛ na watumi ayɛ ma namba 1 nyɛ awurade fie ɛnyɛ sɛ asɔredan mu kɛkɛtena o wone nyankopɔn ɛnya ayɔnkofa wone no ɛnya ayɔnkofa na wone nanante na biribia no wobɛn no na ɔno so bɛn o ɔsɛ wobɛn no a wobɛbɛn o ɔsɛ adeɛ baako ne hia no adeɛ ɔyiyɛ no ɛno yɛ ade pa ɛyɛ ade pa te sɛdeɛ yesu kristo ka kyerɛ mata sɛ mary wayi ade pa obi ntumi ngye mfiri ne nsɛm ade pa no ɔyiyɛ no nti wo nso ɛnɛ yɛ w'adwene sɛ wobɛhwɛ sɛ wobɛyɛ biribiara wɔ nyankopɔn anim pɛpɛpɛpɛpɛ ɛnyɛ nnipa anim ɛnyɛ nnipa anim wosom nyame wɔ nnipa anim wopɛ sɛ woyɛ biribiara ma nnipa ho sɛ woyɛ papa so woboa ɛnkɔye ɛnkɔye adeɛ bi a ɛbɔ din sɛ bɔne bia wohyɛ mu ɛnso woayɛ asie nnipa na nyankopɔn so deɛ ɛda n'anim ɔno bɔne nsie no o nti sɛ wonsuro bo nsɛm gyam di a suro bɔne woansuro bɔne a ɛkyerɛ sɛ wonsuro bo nsɛm gyam woayi obi si adeɛ baako na wayi sɛ ɔbɛtena awurade fie wosu wayi sɛ wobɛkɔ hell twe ho nneɛma bi a ɛmfra yi ho firi mu nyankopɔn biribi so nkata wɔ n'anim biribiara da n'anim adagya ɔhwɛ wo ɛberɛ no ɛda no bɔsome korɔ no afe korɔ no mu ɔbɛkyerɛ wo no nyinaa saa da no na wakyerɛ sɛ ɛsiane saa nneɛma wei nti baabi a mesiesie maa saa nkurɔfoɔ no ɛhɔ ne sew gyae nneɛma bi mutu wɔ fiti saa berɛ di kɔ wo na wofa ne sɛ ɛyɛ atetee bi na wofa ne sɛ ɛyɛ biribi a ɛno nti no woyɛ atwe wo ho afiri awurade ho da biara meka mɛkɔ so aka bibie ni asase so ha eya ya sabonsam jim ena ni je bia so ni asase so ha edru heaven enti wo da wo ye ni se uji wani uji wani enti wo ni obi sise wa kra wo yire na ma ko shia hotel na waba obi kra to mi kra ni kunu ana na yire se okọ all night ei arohuo yenim de da yenim a anka yemfa ni oma bi ni agro ka yemfa ni oma bi ni agro yehu de da yenim yakoso ba from Hebrews aka 9:27 o se twese oni pa wu preku na wu na chi no atemu eh esi wi ansan yo eda no twen o eda no twen o enti ekosoro ba fun a ebeba tinkofo no mu kase na Yesu wa chewa ma no eya menti e no fi se wo de wa hu nipa bebere so mu wa na meboa wa hu bebere so mu ko sign wo mu ko no edan na wo mu kwa akoka atemu oben na wo mu kwa akobu e wo se ye hye ya brabo yi na ye ma we hia ye se de hia sa nipa se de osika sa ye sa de ba ko na ope sane nkwan na nyina betna eradi fie so Psalm 23 sanso wo eno ma bi sei ehu hia wa ebe boa wo san hia wa emwa wo eda edi echire emwa wo nti ye nhye no nso na ye ntwe ho firi nyo ma bi a ema ye ntumi wie peye ye ntwe ho e ya di ehia nti na saa owura we okan aye nti wo nso wo fa ne sen ana sa wo kan ne sen nti wo o jina sen ana wo tina sen enioma bi a e koso no eno na wo be di echire ana wo be dwindwin wo se atemu wo no ye ko no wanwan nti wo ye de asase do wo nipa bi o bibi ba o mutumi jina ma na e ho obi e no be ka bi ama o sofo no so nye papa o ko ditu o eya dunu so anwa sa ko na go ditu enti ono ntimi ko kabi ma obi ntimi kabi ma obi ntimi kabi ma ya bisan ho se enti abrabo ami boyi se na nyankopon ohume enti ada no se na urade obeka akire mu enka se wo mochiri unti na wo yesa ana mi kunu onye sika ma me enti na me so me fa mpna ana mi nya aduane ni ewo mse me nware mi nya aduane ni nti ewo se me ko charge wo ni mse wo yi obi wa ho eh wo dia charge si aburu san eto aso na wu a obi abefa na wako ni a kire o se sa abrabo na na wo mu no ba bia ese wo e ye ba bia ye su ene ase kire bia fa ho to urade so hwe urade onjawate ondini manhwamo da otimi sese nipa chebre osesa ya be chebre oni ya hochire ni erade sesa ni chebre erade sesa aye esujafo chebre mumbe ya warfo erade sesa wona eni ma chebre mumbe ye ayi ayo oba tan ana obe matan menuka eti ye nhwese nyankopon no sesa nyoma ose hwan nim ame ho popo obi peba osum nyame odi obi achi okopie ba bia na busum ne se wo okon mo mutete ye no ho ene o last year ni okuno okuno sa so ko peba yakun ukọ udura na ko ye anu a wurade ni enan ka wo fa ni se me sama ngumpo na me kwa heaven me pa enka bo ano anka ye den so be wo ntafo ni akira kiri eh abaya bi bese ni mame si ya kire ni busum ni bi ho o me enko na onko san ya re o se me yesi me mame kwa akra oni mi o yesi me mame kwa akra so ba o me bo mpa mame so ma ya me kwa hon mu de mi ngu wa enko o wiye awu akuma ekura no yankopon be boa no yankopon be boa no enti yenhwe ni ye asemoya owura yi kan ye yes, you insum. Then you say, I dear Baku, any here I am. Say a bit snazzy, well, ready for ye, young quanenina. I dear Baku, any here I am. Say a bit snazzy, well, ready for ye. And she said, Branity Sankura, and ready be you a free. The old one, I acquire certain fossil, I dear say, I dear. And she said, you only giddy giddy piano, eh? I'll put a short ticket to get you know. Why not cast a money jay? I write in a money jay. Until Obe Mane jay, Obe Sisan with Shebre, Obe Yaw Fofro, Obe Shew Nimunyam, Obe Ma was 3-4 S.U. in Trasi. Katawen in Iyam on Pai. Can we be sure, Radi? Ebi and Yoma be our Namunta, Maufuma Radi de Bia. Crono a tro. Maybe I wouldn't in a minimum, sir. Now they are the other two. Me watch him in Tina May, yes, sir. Then you pony, yeah, dear, I'm one a body, necra, necra. Sandy put your way, I'll catch you, say, yes, and one come with you. On a 40, dear. What done it to one, what crown of cock? Baby, oh, free. Now the way I question from. Now 40 and oh, my, and you say, I'm one iron more come, more come, more come. Eti ono wanka wobi nti wachire wade aya amen yadwene okra ne ho ka bibi chire rade
oh yes
the why mistake aya bedu sabre ka chire rade
yes
ani rade nkasa ani rade nkasa ani rade nkasa
ask for your forgiveness you have for mercy to God pray that you will let me
know afi me ka akadi machi rade me dawa si what's the matter with your me? My payma come bunny. Me tun suffer Yesu. So much am I kumam. Wa mama nante. Said the awope. Ne de dear children. Manyra. Manya down qua. To me, I may know why Uncle Fa. Minu chim. We are against our bummy chair. I need shout. Oh, yes, to him. Oh, he made our so what's the matter with your bed to me?
Yes.
You know what cast our henny. Why should you cry? What's one I do? No, they do a deal with DDNO. Oh, my own to me. So I know my. We told me, no, fast shining thing. Now you're doing your ma. Now Danny do her. You're no more guasi. Oh, yes, to Christo Dim. Amen.
Amen.
Minshra, ya bompae, ya bompae. Ipa chao onyango pon oyempae boti efu.
Oh yes.
Baby a wobia wuti mibia oyempae boti efu. Ya wabi sabu bompae. Na wasi san yoma. Ewa sa edoim.
Oh,
onyango pon boti efu. Samu nse mama wonyu nse oben uche osofu. Obeti efu sabre baby a wobia. Ya bompae ani breso ade a wonamu bibi a wonpene so dia ekoso wani nje wono wani bebra bompae aka ho asma shirade sa onsesa wo shebre wonyi sa de kroni mfiro onsesa nyoma moni mre na ba wonsam na bompae wonim dia wonamu wonim dia wonamu wonim dia wonamu wonim dia wo shishe wonim dia wo shishe wonim dia wo shishe ani rade nkasa and you're riding Casa, 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 and you're riding Casa. Be being Yanni Yona, or to me at the end in I, or to me at the end in I, or to me at the end in I, Betuma se sound shebre. Betuma se sound shebre. Betuma se sound shebre. Obeya nyo ma fufro. Eden na onamu. Eden na onamu. Eden na onamu. Bi bi nyadi mano. E ma se ta na da. Se sa die we se die. Awurade ntie. Oboa. Obeya ma. O se sa nyo ma. Bi bi bia. O she awurade kwai. Se awurade nye no. Obetumi ayama. Obetumi ayama. Ani Awurade nkasa. 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 Bia we she bia. Awurade betumi ayama. Ani Awurade nkasa. Ani Awurade nkasa. Eya dai. Eya ho kire. Eya suja die. Eya yare. Eya ka. Eya how. Eje mu na wo na. Mi adie nyina ye bibi nya ne yona o ye shepherd sanfo obetumi ase sanioma awo abrabo obetumi ase sanioma edon yi mu obetumi ase sanioma obetumi ase sanioma obetumi ase sanioma obetumi ase sedi aye di ato so obetumi ase sanfo so obetumi ase sanfo so bon paye bon paye bon paye bon paye bon paye bon paye Bompae. Da obusua so ena ti wato ama wuhu ni oma ye wuhu ni oma so ena ye boy ensam na ya bompa ye a break is anome no ye bubu ase ye tutu ni na ye sesa ni oma Jesus Christo di ye bompa ye ye bompa ye
that is
Awurade nsa oyare ye. Awurade nsa oyare ye. Ye bo mpa ye ni briso. Ade bia. Ani wudi asie. Awurade ju mfim. Anju mfim. Anju mfim. Anju mfim. Anju mfim. Anju mfim. Ba bi bia. Yare bia ni ho a. Awurade tumi yi. Sani ati bia no. Ye bo mpa ye. Sa Awurade be yi. Obeyi. Afi uso. Ye wodi. Ye ni di. Ye ache ache.
Wherever our glory is, we declare, O God, and have set me, Lord Jesus, liberty now, in the name of Jesus. Let the word of God, let the mighty Savior, what is by your pastor, whoever has the pastor, what is ready for us, so lift up prayer, Lord Jesus, and we declare the word of God, that we will take our possessions, go in the house of the Lord Jesus, I give them a prayer of the Lord, and I give them a prayer of the Lord, we take the word of God,
Shramia mami nyini meye panyina usuro na meye nimdifo meye abusuom light akura ka kire awade se oma anya abusuom light mami papa ka kire awade se oma wo ma anya abusuom light ye bompa ye ama ye ho ye mami ye papa bia ka bibi shira awade awade ma wo ma anya light oma wo ma anya light Or the tiao ma, or the tiao area for baby Biawati, the old crutch to be bonny, okutia area for and now bon some bumpire na me jan terintia no bon some na bumpire Onyame dɔɔ ni ma na oyi wɔ firi yɔ ga ona mu bia obetumi ayi onyame dɔɔ ni ma o onyame dɔɔ ni ma abara na oyi wɔ firi yɔ emira wa baba nu o Papa no Mira wa Papa Hey Nani raso Nina Azago Oh Hey Yoa Abetire Aparo Bompae Jera Didi Oyen Kwari Fuo Bibi Enyenu Yona Oyen Senchene Nyenyan Kupon Adye Pia Wushen Enim No Oho Kwain Sa Oye Inti Abra Ye Bompae Ya Jinidi Esan Sa Ono Die Open Ye Bebi Ewu Jina No Usofu Wa Enimu But Ono Owa Wunchen Open Obe Yiwa No Ewo Yesu dim. Ewo Yesu dim. Ewo Yesu dim. Oh how near my near be and num to me be a foul dom. Wo Yesu Christo dim. To me be our titi nyamima.
Oh yes.
Ya chichiro. Ya brawasi.
Yes, Lord.
Ya kifa usu.
Yes.
Ya sell you my dear. Yesu Christo dim. Uchen chen kwa fwa adio mushe radia nim kwine. many penya womuaye. Yes, show what yes to him. Oh, he won't send Thomas. Say, Jinaha. Send him one word, Chichi. So, Jinaha's man, Huni Baby. Well, yes to him. Our yes to him. Oh, he never show ma. But wow, ma. Yeah, once and Jenny. Yeah, one of my dear. My young would go to me. Yeah, Judy fitted. Yeah, you said, be in your anna. Who to me are the any? Mount Sasuans. Mount Sasuans. That's a science shepherd. Yeah, be beautiful from. Rebecca say, you won't know why. And I was to me, Ra. Yeah, why you were used to him. Amen.
Yo, it's here for. Dear Mary Mahokoyan, dear Betry. Now, in short, baby, so yam, re, etin, yamia, sema, efrin, bishop, maybe so poquatimine. I order a sapphire friend, able God believers assembly. I ever uncry a brick my farmer will call by. So, person only bishop Cassa, who bets me and your WhatsApp call so. I was sound number is so 0243 983364. Now, just send in so for a feeding to her. Nitin yami asim kwa, or de befana kwa so abrain. Nyamin shrao se utiin.